Pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Jani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama fita Suruari pare Vyatu kule Silare lare Kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Joni kutunze baby wezi ufanya kazi ya bure Ukiwa na king Giza tutaletewa Kiwa queen Kwenye yoto tapepewa Yongeze niongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba nkishalewa
Asema baby apokat Baby apokat Ata mabubu wanatoaga sauti Baby apokat Baby apokat Ata jambazi suguri napigaga saluti
Stop
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
hey.
Yumba
Akiwa kalibu unakumbatia
Yumba
Tibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Lie karibu na kamatia
Yumba
Anase
Yumba
Oh na 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 na
Funga funga mishkaki Funga na opaki Rumba taki taki Dore gumba happy Yumba juu yumba chini Yumba katikati Yumba yumba mwiri kama umeregea nati Samani namba unayopiga haipatikani Umepotea uliza Google takupara mani Kama unachuki ota mbao payangani Haupasue aldhi wingie ukae ndani Bado na wagongea ngongo Na kumaria mchongo Na shushia vigongo Mevaria usongo Goma ngoma msondo Uongo anajua mungu mwenye mbingu aldhi na udongo Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
Asema baby apokat Baby apokat Ata mabubu wanatoaga sauti Baby apokat Baby apokat Ata jambazi suguri na pigaga saluti
Stop
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
Akiwa kalibu unakumbatia
Yumba Yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Lie karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Oh na 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 Amechanganya kushi na nyagi Kalewa wamembeba
Natokaje
Alijifanya mujuaji Kumbe mimba haiko pileba
Ata
giza 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 mama totoro Nisha giza giza chumba godoro Nita giza giza mpaka tumoro Twende taratibu kama unasinzia
Oh my god, it's better sound